Soundschiff. Mkiona sipatikani, mkiona siko online, mkiona na posti moja nyingi za mapenzi, mjue mwenzenu nimepatikana. Saizi kuna mtoto wa fulani anafanya shalali, kisa ni mapenzi. Somebody tell me what this is. Somebody tell me what this is. Oh yeah.
Sa mara ona na kuwaza kila mara, kitu nanifanya jua ni kitu mbaya. Mwenzenu mapenzi atanimaliza. Yeah.
Siko soko, siko soko, siko soko, oh aya, siko soko, oh yeah. Mtoto tako, mtoto titi, mtoto chuchu zimesimama tisti,
mtoto nanukia iliki, yeah.
Mtoto shiki, mtoto afiki, mtoto nanifanya sisiki, mtoto amenipa mawili sio saba. Oh yeah. I'm gonna die for you, catch a grenade for you, I'll jump in front of the train for you.
Sa mara ona na kuwaza kila mara, kitu nanifanya jua ni kitu mbaya. Mwenzenu mapenzi atanimaliza.
Yeah. Siko soko, siko soko, siko soko, oh aya, siko soko, oh yeah.